We'll be right back. Keep on. Batini batikamba, la la la, peluhande namu wabanzo niga, batini galamla. Fuck.